uhambo lolwimi.
The journey of the language.
Ndlela ya ririmi.
Lwendo lwa luambo.
Intoni leyo?
Leyo imvelaphi yam.
That is my genesis.
Hezo ndi bubvo hanga.
Imasungulo ya mina.
Molweni, siyanamkela kuhambo lolwimi. Olu lusasazo lasemzantsi esiluphathelwe sisikolo sosasazo kunye nesikolo selwimi kwiUniversity yaseRhodes. Igama lam nguKamva Lethu Ntsomi, umfundi wezobuntatheli. Ibe ngoko ndiniphathele ijelo lesithathu.
Uhambo lolwimi.
Ulwimi olusetyenziswayo ekukhuliseni umntwana lubalulekile, kwaye kukho unxibelelwano phakathi kolwimi lwenkobe nobugcisa. Namhlanje siza kumamela ibali lemvumi yalapha eMakhanda esebenzisa ulwimi lwayo lwenkobe ekubhaleni iingoma zakhe. Kananjalo siphinde sive ibali ngombhali okhethe ukungalusebenzisi ulwimi lwakhe lwenkobe ekubhaleni iincwadi zakhe, sive nezizathu zakhe.
Uhambo lolwimi.
Ibali lethu lokuqala siliphathelwa nguThapelo Nyedimane, oye waba nodliwanondlebe nemvumi yaseMakhanda uLihle Smith, osebenzisa ulwimi lwakhe lwenkobe kubugcisa bakhe. Rhabula phungafinci.
Siza kuthetha nelinye lamagcisa aseMakhanda asizayo. EMzantsi Afrika abantu baneziphiwe ezahlukeneyo kwaye yenye yezinto ezinokutshintsha ubomi bomntu. Apha ke sinomfana onetalente ezininzi oza kusinika imvelaphi emfutshane malungana naye.
NdinguLihle Smith, ndihlala apha eMakhanda eVukani, ndiyimvumi ye-hip hop, ndikwayiyo ndiwanguye nomsasazi kwisikhululo iRadio Grahamstown. Ndisebenzisa isiXhosa kakhulu phaya ekusasazeni, kwaye xa ndibhala umculo ndisebenzise isiXhosa nesiNgesi phaya naphaya.
Kuhlala kukho isiqalo kuye wonke umntu oculayo phayana. Ngoko ke siza kuva ngoLihle ukuba uqale nini ukucula kwaye usebenzisa oluphi ulwimi xa ecula.
Ndiqale ucula ngo-2013 and ndizigcinise phantsi kwi-record label babesithi ke yiShizo Manizo Production. Kodwa ke ndaphuma apho umculo ke ndifunde ukhuthazwe ngabo ngehlobo lokuba bandibhale njani na, kuba bona babesebenzisa ulwimi lwesiXhosa bezimbongi, abanye bezimbongi zomthonyama, abanye bezimbongi zosiba. Kodwa ke mna ke ndandicula isiphaza, ngoku ndicula i-trap, ndisebenzisa ke isiXhosa phaya, ibe yi-English phayana naphaya.
ULihle uza kusixelela ngempumelelo yakhe ukuza kuthi ga ngoku kunye nezinto owayechongwe kuzo phambili kwakunye nangoku. Uya kongeza ke ngokusixelela malungana noko afuna uncedo kunye nenkxaso kuyo.
Kungoku sendikhuphe necwecwe lam lokuqala, lona libhalwe ngokuba yi-P&I Outcomes. Lona ke liqulathe iingoma ezisibhozo, zithe zachongwa ke kunyaka ophelileyo, sachongwa kwezinye i-awards ekuthiwa MPF, waphinda wakhona sisajongeleyo, saphinda sachongwa kwi-Mama Awards. Ngoku sijonge ukuya khona, silungiselele uya kuzo ezo awards ke. Ndabona uba nengoma nayo abantu bayithanda kakhulu kwaye inenkqubela phambili. Uncedo endingalivuye kakhulu ngoku lokuba ndifumane inkxaso kubantu ngokuthi baqale bavote kuzo ke awards ezo ndithe ndachongwa kuzo. Babanothi bavote phaa ndingavuya kakhulu. Ndizibone sendingomnye wabo abaphumeleleyo bangamashumi amathathu, ndibe ngokuthi ube ngulogqibela ke noba ndifakwe phaa, siyazi uba ke nandikhona. Enye into endingayivuyela kakhulu ukuba abantu baqhubekeke nokudlala umculo wayo wemvumi esakhulayo esakhasayo esafana nam kunye ke nazo iinkampani ezinkulu kuba zinothi zifake isandla kwenzela uba abantwana bazophuma ezitratweni bayeke iziyobisi bagxile emculweni nakwezinye izinto.
Kusoloko kububulumko ukunceda nokucebisa ulutsha. Ngaphezu koko siyakuva iingcebiso kunye namazwi obulumko avela kumculo abhekise kulutsha lonamhlanje.
Nandi ngakhuthaza ukuba abantwana emakhaya kunyeke na wonke umntu athi ke xa inqonela ba angafika kwelizingo kanye azibone sephumelele ngasike umntu angoyiki xa ixele into ukuza yenza ayenze kwenzela ukuba abenela themba kuba xa unethemba izinto noko nazo zithi zenzeke la ndiyakukhuthaza ukuba uqhubekeke wenze into yoqonda uba unqwenela ukuyenza ungavi ke nabantu abathi hayi le nto yakho azokusandawa ungabahoyi uqhubekeke wena usenza le nto yakho ngohlobo ebona uba inganceda ngalo kodwa ke uqinisekise uba uyalenza nophando kweli hlobo lakujonge kwabantu basebebalihamba le ndlela uyihambileyo ufunde kubo ubuze kwimibuzo ukwenzela uba uzojongwa ingaba bona benze njani na kwenzela uba nawe uzofikelela apho.
Omnye wabasasazi bethu umthonzi Stampu uye wanodliwano ndlebe noSiyamthanda Bhonxo wasenqaleni ongumbhali. UBhonxo ukhule efundiswa ngesiXhosa wade wayokugqiba ibanga lakhe leshumi. Kungoku nje usebenzisa isiNgesi ukubhala. Masive ibali lakhe.
Manbulele igama nguSiyamthanda Bhonxo ndikhulele kwilali zaseDumase kwidolophana yasengqeleni kwiphondo laseTranskei.
Nanjengoko uSiyamthanda ekhulele kwilali zasengqeleni usibalisele ngolona lwimi lwakhe lwenkobe nolona lwimi bebethi balisebenzise ekuhlaleni xa bethethayo kunye nakwisikolo samabanga aphantsi xa befundiswayo ukanti uqhubekile ebalisa nangendlela awathi wazifundisa ngayo ukufunda kunye nokuthetha ulwimi lwesiNgesi.
Ndikhule kuthethwa isiXhosa ekhaya, lelona lwimi libalaseleyo ekuhlaleni, engingqini, esikolweni, lolona lwimi ndiqale ndalazisa ngumfundisintsapho. Kodwa ke ayakhona amathuba bendiye ndithi xa ndigoduka emva kwemini abazali bandinika amaphecana abhalwe ngesilungu ukuba ndifunde. Njengomntu okhuleyo nomdla bendiye ndingayikhabi loo nto, kanti ngamanye amathuba bendiye ndimamele unomathotholo kwisiNgesi.
Asiyomfihlo into yokuba kweli loMzantsi Afrika xa kufikelela kwinqanaba lemfundo yenomsila olona lwimi losetyenziswa kakhulu lulwimi lwesiNgesi xa kufundiswayo kunye naxa kuthethwayo. Okanti uSiyamthanda naye uchazile indlela ethe yamxhaphazela ngayo into yokusetyenziswa kolwimi lwesiNgesi.
Inyaniso yokuba utshintsho lukhona luninzi ngoba kufika kwamaphandi ndifike ndingazi mntu ukuze ndakhe ubudlelwane ibiyandikhokhela uba mandizikhuthaze ukuthetha ngesiNgesi. Kwizifundo andinako utsho ukuba iyandichaphazela ngamandla kodwa iye yanawo umcelingeni.
USiyamthanda akaphelelanga ekubeni abe ngumfundi nje kuphela, nanjengoko ekwanguye nombhali wencwadi. Ukanti xa ebhala incwadi zakhe uthi asebenzise ulwimi lwesiNgesi nolwimi lwesiNgesi olo engeliwulo ulwimi lwakhe lwenkobe. USiyamthanda uyichazile into ebangele ekubeni abe ungumbhali osebenzisa ulwimi lwesiNgesi nanje engumXhosa, kwaye ekwayichaza nentoba loo nto imnceda ingamncedisi ndawoni na.
Into eda bandibangele bandibhale ngesiNgesi ibuyela ulando yobuntwana. Ndingathi abazali andithinde abasola kodwa ke iye yanalo igalelo laa nto uba bandazise kwisilungu. Nangelishwa ke uyifumaniseka uba ababhali abamnyama ngakumbi abesiXhosa khange ndibazi kude kanti ndibe ndifikela esinaleni apho ndiye ndatsho ndazi ababhali abafana noSEK Mqhayi kunye nabanye ke. Indinceda ingandincedi, ndithi iyandinceda ngoba ndiyakwazi unxulumana nabantu abakwiindawo ngeendawo. Ndiye ndivuye xa ndifumanise uba bakhona abantu abandivayo abangathethi olu lwimi lam. Akhona amaxesha ndiye ndithi angasemzalwa makayifunde le nto ndiyibhaleyo kodwa ndibuye ndithi ezinye iindawo akaziziqonda kakuhle. Ngamafutshane imibhalo yam iyakwazi ukufelela kubantu abathetha ilwimi ngelwimi kodwa ibuye iphinde ibethe mna buqu uba ndikwazi unxulumana nabantu ndibabhalelayo kanye.
Liphela kanjalo eli jelo lanamhlanje. Lenkqubo ihlelwe ngqhawekazi Mphahlwa kunye noNasiphi Thandokazi Mahlathi kwi-University yaseRhodes. Igama lam ngukamva lethu Ntsomi. Phulaphuli, njengesiqhelo sikushiya nombuzo othi, ingaba yintoni na ulwimi kuwe?
Ulwimi sisixhobo sonxibelelwano. Kuye kudaleke intshukumo eye yenzeke emlonyeni xa umntu ethetha.
Ulwimi is basically language. And ulwimi lubalulekile ngoba uyakwazi ukuthetha ngeengcinga zakho through ulwimi. And abantu bayakwazi understanda ngohlobo olusebenzisa ngalo ulwimi, right? And I think it is a very important way of expressing uhlobo oziva ngalo.
Ulwimi yintetho umntwana azalwa umama wakhe eyithetha. So ukhulela kuloo ntetho afunde izikhamiso, afunde amagama aze akwazi ukuthetha ngendlela umama wakhe athetha ngayo.
Ulwimi lwam lwesiXhosa kum luchaza umnombo wam endikuwo ngokwesigaba sosapho. Lichaza nemvelo yam ngokokuba ndingumXhosa.
Sisixhobo esisetyenziswayo ukwenza inxibelelwano phakathi kwabantu abambono zahlukileyo. Ukanti ulwimi ikwasisixhobo esisetyenziswayo ukuvakalisa imbono nezimvo ezihlukeneyo. Ukanti ulwimi ikwasisixhobo esisetyenziswayo ukuvakalisa imvakalelo zabantu ngokwahlukana kwazo. Ngaphandle kolwimi akukho mntu, ngaphandle komntu akukho lwimi, ngoba sonke siyakwazi ukuvana nokuqondana ukuba sithinisi ngobani ngokusebenzisa kwethu ulwimi.